Uganda. Ele chuma nyo nyo man. Kamuse erinya lyange linyambaki kasi zobola kweita yebwe gyane zikutamba tawani dechi nga ne kumacha buchenuma bengwache mikola byobake dombachi ezikabula bwezimbula yebwe kwamula funo mukozo kolachi gayanjalira wesula bagamba bomwa kuya singo bana magezi na yebwe gasuka ruba lugezi gezi lero kumacha ngomulogo ya kuloga choka bononyo uonera jogenda chitegeze neza kumegane kuluma ati negwojo muvumira matama kubane motoke kukubane kuta choka kumacha nomulambo nekuchima zesigwe kange kola yabachiga gambira oko mukubiro muka edange pale yo kaste yulika kosala kupala na yeka tiliye swaga nasanze seka no waboda nga bayomba nga mukude ne malaka ngotuzo tya kumuto gwa boda kosi basuna benye baza kutuma konze watayu nasirise buta swala kubagwe toyagala teri yabatachagala wewe wola mukazi wo mukube mbaga choka nga bana zalira neiba mbuze erinya lyange linyambaki kasi zobola kweita yebwe gyane zikutamba tawani dechi nga ne kumacha buchenuma bwenkwache bikola byobake dombachi ezikagula bwezimbula yebwe kwamula buno mukozo kolachi gayanjalira wesula zedi mulwanyi sobola okubagolola singa funa bamusibire miguwa pastankera kulokoka bwombusa mbisolo byonna ekikumpisa ekiriga obononya tagenda kukitinga kwana na mwandu owona okufulinga tobana kutyangwa tebawe bwansanga ngokimanyi bali wansi wa mutuba singa okutta ebisolo batusibagwa mada teri mukazi yandiwonyegwa ngokomada singa kyosinga okulya enkya kyofuuka takasa singa moti bamukwacha bwoba nekikulume kiro budde tebukya kyokka bwangu wanyongolina bye bakulega simanya balalwe kapala muli bambega nga sitera kulaba mulalu gwe batomera mbuze erinya lyange linyambaki kasi zobola kweita yebwe gyane zikutamba tawani dechi nga ne kumacha buchenuma bwenkwache bikola byobake dombachi ezikagula bwezimbula yebwe kwamula funo mukozo kolachi gayanjalira wesiriba ati waliwo lusi lwetunula kugulu nenebuza ebibuza ate nembyeddamu oba omutonzi omutw agususa naggulu nga fa bali obubi yewali amagulu bwetamira mbakoze kitye nyo omanyi mwefuula bayino mbosiraba njawulo wakati wa ona zero kuba bwomala okugata enjawulo eba zero mubulugabuluga ng'oguze essimu ey'ekyenda nze ku mukyasa abantu abakumi ate ne muwa mwenda daba mujeregajeregamu omukojalajera lujja amjad kubukomba sijja anti omwavu yetaba na puresha vuga bigere kuba byo tebinywa mafuta anti ne bwatamira enju natagala taba mu kutya mbobe kiro banamubba kambuze erinya lyange linyambaki kasi zobola kweita yebwe gyane zikutamba tawani dechi nga ne kumacha buchenuma bwenkwache bikola byobake dombachi ezikagula bwezimbula yebwe kwamula funo mukozo kolachi gayanjalira wesula.